again, again it's time
to see
happiness in way.
Sounds. Music.
Gini zako pusha, well, imbi kila haso. Panga osa pusa, well, kuila zima kopo. Gini zako pusha, well, imbi kila haso. Panga osa pusa, well, kuila zima kopo. Haso, haso, haso. Pusha haso. Ino si intayo saka na mngali. Ino ndi intayo saka chile mwe. Ukapusa uza fadi wa umpawi. Limbikila uza chene chiekete. Ino si intayo chesa anjerina. Limbikila kutufike gomberina. Menya zima haso kutupangezina. Azabwela okachina anjerina. Ino si intayo chesa anjerina. Limbikila kutufike gomberina. Menya zima haso kutupangezina. Azabwela okachina anjerina.
Kanka pusha hii. Skefa anaimba kale. Olo uka fuse nkasa iwe. Zosa zosa inakale.
Gini zako pusha, well, limbikila haso. Panga osa pusa, well, kuila zima kopo. Gini zako pusha, well, limbikila haso. Panga osa pusa, well, kuila zima kopo.
Haso, 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 pusha haso.
Zima funo weka hada, osakala bize ndao okujeda. Pikiti pikiti basi kumasaka mane, kumasaka mane. Ino nintayo osaka ndramai, osati pizo osaka namwali. Osafoko sakwe lampai, ukapusa, usafa wa umpawi. Ino nintayo saka namai. Osa tipizo saka namwari. Osa foko sakwe la mpwai. Ukapusa nipo usafa wa mpwai.
Kanka, kanka, pusha hii. Skefa anaimba kale. Olo, uka, fuse, nkasa iwe. Zosa, zosa inakale.
Gini zako pusha, well. Imbi gila haso. Panga osa pusa, well. Kuila zima kopo. Gini zako pusha, well, limbikila haso. Panga osa pusa, well, kuila zima kopo.